She wants a gun monster. Wordy.
Paga misa, sala na misa, njena nisa ndanweka nambatisa, eti tubomba nekisa, sala na misa, miso kibisa,
ukinipa na tikisa.
Hivi unafilifiri, kwa itoma kilikiri, tumba cha piripiri, tukafanye kisirisiri. Mwenzi unafilifiri, hiko kiwiriwiri, tukirudi kwenye tebo waifanya kwa mbili mbili.
Kamida majogo,
kamida majogo.
Kabandari tunavusha warembo na mangongo,
warembo na mangongo.
Auti tushatoka tunarudi kulala. Naondoka naye analala na mimi masela. Single boy, aniko simple boy. Napenda kuwa bachela lakini usitubui.
Mlinzi ataondoka na rungu, Masai na mzungu, Simba na mangungu, wewe jichoka umekula kungu, leo navunja jungu, nina hamu na uvungu, wewe
nenkusi, nentali, mwifyusi, nganyali, nentupe, nentufutufu, nganjoka, onendekole, ufu, ndititu Lorengo langala wabwetu, moje na mahala, tuaki utulo, chake kitala wa mwambulo, angu kalala.
Okay.